ngabuza kudali wam. Mazedeliso wabileka, mazesnemeleka nodali, ubiza bumzana bam. Mazedele koneleka, mazetota ngotango lwethu, zakala inganeka. Dali wami, dali wedali mbali. Thanda zami, wena lami, thanda lwami, wena lubambo lwami, wena usalwa sami. Nani mina, malivule tuse lwami, mangigwiza lavi wami, zonele tuse lwami. Ungabuza kudali wami, mazedeliso wabileka, mazesnemeleka nodali, ubiza bumzana bam. Mazedele koneleka, mazetota ngothando lwethu, zakhala inganeka. Dali wami, dali 24/7 love you are. Mazendele endlini yam, anzakwazi nokulalasa, cabangana nawe mala, thando lwakho liyandihlayisa. Phambizandla love you, vele ziyoshada dya, babize bonga banga, ishole wezindisi. Ungabuza kudali wami, mazedeliso wabileka, mazesnemeleka nodali, ubiza bumzana bam. Mazedele koneleka, mazetota ngothando lwethu, zakhala inganeka. Dali wami, dali
uthando lwakho lujulile ntombi, zithatha nayo inhliziyo yam. Ubuhle bakho mntwana omuntu wena, muhle ngathi uyimbali. Awu yebo love, yebo sweet, ngizokuthatha sambe sekimbali. Thathe nothando lwamanga mina, I need the love true.
Wena usalwa sami,